gashamba numbe hoyo butitani watowe mama wawe amaze kugufubika niyo yagushize nubu nagacu kahaherereye icyo tuzi nuko yatwise inda atateganyije wenda yahunze itotezwa ry'umuryango wenda yari yahuye ntabwo akiriho niba akiriho wenda azaza icyo ngusaba ni ukuri uzamubabarire
mitima kirengagiza inimba yamushenguye muri ryajoro yamaze amezi icyenda ari mu gihirahiro kukuvutsa ubuzima wavutsa bigira indahiro yafashe icyemezo gikomeye byibura yagusize uri muzima niba akiriho wenda azaza icyo ngusaba ni ukuri uzamubabarire